U-Esther isahluko 8 verse 1. Ngalolo suku inkosi uAshiveroshi yanika u-Esther inkosikazi indlu kaHamani sisa sabaJuda. UModekhayi weza phambi kwenkosi ngokuba u-Esther wayeselandile ukuthi uyini naye. Verse 2. Inkosi yakhumula indandathu yayo ebiyisusile kuHamani yayinika uModekhayi. U-Esther wambeka uModekhayi phezu kwendlu kaHamani. Verse 3. U-Esther waqhubeka wakhuluma phambi kwenkosi wawa ngasezinyaweni zayo, wakhala wanxusa ukuba ibusise ububi kaHamani umAgagi necebo lakhe ayelicebe ngabaJuda. Verse 4. Inkosi yameluleka u-Esther intonga yegolide, wayesesukuma u-Esther wema phambi kwenkosi. Verse 5. Wathi, uma kukuhle enkosi noma ngifumene umusa phambi kwayo, noma lento elungile phambi kwenkosi, uma ngithandeka emehlweni ayo, makulotshwe ukuba zibuyise izincwadi zamacebo kaHamani ndodana kaHamedate umAgagi azilobayo ukuba bachithwe abaJuda abasezifundeni zenkosi. Verse 6. Ngokuba ngingakubuka kanjani okubo kuyakufica isizwe sakithi, noma ngingakubuka kanjani ukuchithwa kwehlobo zami na? Verse 7. Inkosi uAshiveroshi yathi ku-Esther inkosikazi nakuModekhayi umJuda, bhekani, nginika u-Esther indlu kaHamani. Yena bamphanyekile emthini ngokuba wabeka isandla sakhe kubaJuda. Verse 8. Kepha lobani nani ngabaJuda njengokuhle emehlweni enu egameni lenkosi nikunamathelise ngendandatho yenkosi, ngokuba umbhalo obhalwe egameni lenkosi wanamatheliswa ngendandatho yenkosi awunakubuyiswa muntu. Verse 9. Abalobi benkosi babizwa ngaleso sikhathi ngenyanga yesithathu eyinyanga kaSivani ngolwamashumi amabili nantathu lwayo, kwalotshwa njengakho konke uModekhayi ayala ngakho abaJuda nawothulasizwe nababusi nezikhulu zezifunda kusukela e-Indiya kuze kufike eKushe, izifunda eziyikhulu namashumi amabili nesikhombisa, izifunda ngezifunda njengokubhala kwazo, nezizwe ngezizwe njengolimi lwazo, nabaJuda njengokubhala kwabo nanjengolimi lwabo. Verse 10. Waloba egameni lenkosi u-Ahashiveroshi wakunamathelisa ngendandatho enkosi, wazithuma izincwadi ngesandla sezigijimi zamahashi zigibela amahashi anejubane, amahashi enkosi akhethekileyo. Verse 11. Inkosi yavumela ngakho abaJuda ababesemizini ngemizi ukuba babuthane bamele ukuphila kwabo, bachithe babulale babhubhise wonke amabutho abantu nawesifunda abahlaselayo, izingane nabesifazane, impahla yabo ibe impango. Verse 12. Ngosuku oluthile ezifundeni zonke zenkosi u-Ashiveroshi ngolweshumi nantathu lwenyanga yeshumi nambili eyinyanga ka-Adari. Verse 13. Impinda yokulotshiweyo yanikwa ukuba ibe yisimemezelo ezifundeni zonke, kumenyezelwe kubantu bonke ukuba abaJuda bazilungiselele olusuku baziphindisele ezitheni zabo. Verse 14. Zase ziphuma esigijimi zigibele amahashi anejubane, amahashi enkosi sheshiswa ziqhutshwa yizwi lenkosi, umthetho washawa eShushane endlini yenkosi. Verse 15. Wayesephuma uModekhayi ebusweni benkosi embethe isambatho sobukhosi esiluhlaza nesimhlophe, enomqhele omkhulu wegolide nengubo yelinene ecolekileyo nobubende, umuzi waseShushane wajabula wathokoza. Verse 16. AbaJuda basebenakho ukukhanya nokuthokoza nokujabula nodumo. Verse 17. Efundeni zonke nasemizini yonke lapho kufika khona izwi lenkosi nomthetho wayo, abaJuda babenokuthokoza ngokujabula nedili nosuku oluhle, abezizwa abaningi baphenduka abaJuda ngoba babehlelwe yingebhe ngabaJuda.